This message, a blessing prophet by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, November 25, 1956, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Mulaetsa o, moprofiti yo o tlontseng, ka moka o lengwe William Marion Branham o rerilwe la ntlha ka sekgowa mo maitseboeng a letsatsi la Tshipi Ngwanatsele 25, 1956. Kwa motla ganeng wa Branham ko Jeffersonville, Indiana, USA.
And may the Lord add his blessings to the subject of a blushing prophet.
Janong mmamorena a tsenye ditshogofatso tsa gagwe mo serutweng sa moprofiti yo o tlhontseng.
This morning we were very much tuck up with a prophet who wore a second-handed robe. And we know tonight, since in the scripture this morning, that we ourselves wear a second-handed robe.
Mosong ono, re ne ra tsega thata ka moprofiti yo a neng a apere kobo e e neetsweng la bobedi. Mme re a itse bosogong jono e sa le mo lekwalong mosong ono gore rona ka sebele re apere kobo e e neetsweng la bobedi.
We, the robe, and I am so happy that it is a second-handed robe. For this robe that we wear now has been reckoned to God as righteousness through Christ Jesus.
Rona kobo, mme nna ke itumetse thata gore yone ke kobo e e neetsweng la bobedi, gonne kobo ena e re e apereng jaanong e ne ya kaiwa ko modimong e le tshiamo ka Kresete Jesu.
And we're not taking the moth-eaten robe of some man's theology who's been eaten up with moths and crickets and so forth, saying that the days of miracles is past and there's no such a thing as the omnipresence of the Holy Spirit now, but we are wearing a robe of His righteousness, not in our own abilities, but in the ability of our Lord Jesus.
Merona ga re tseye kobo e e jilweng ke motoutwane wa thuto ya tumelo ya monna mongwe yo o neng a jewa ke metoutwane le dinyetse le jalo jalo, a bua gore malatsi a metlholo a fetile ebile ga gona selo se se ntseng jaaka go nneng gongwe le gongwe ga mowa o o boitshepo jaanong. Fela re apere kobo ya tshiamo ya gagwe, e seng mo bokgoning jo e leng jwa rona, fela mo bokgoning jwa Morena Jesu wa rona fela.
And when I come down to the Jordan, I want to have on His robe, Amen. Trusting in His. And the great shadow of the gate that's set before us all, called death, each time our heart beats, we go one beat closer to that great gap that every man and woman must go through.
Me mutaki fulukhelango Jordani, ki batlago apara kubo ya gagwe, ki tshepa mogo ya gagwe. Ne moruti o mogolo wa khoro e e beilweng fa pele ga rona rotlhe e e bitswang loso, nako nngwe le nngwe fa pelo ya rona e itaya, re atumela ka kiteo e le nngwe go ya ko phatleng e kgolo eo e monna le mosadi mongwe le mongwe a tshwanetseng go tsena ka yone.
And when I come to that gap, along with you believers, I'm so happy to know that I'm not going there with this in my heart and mind, that I have done something great.
Me motla ke tlang ko phatleng eo ga mmogo le lona badumedi, nna ke itumetse thata go itse gore nna ga ke koka sena mo pelong ya me le monagano gore ke dirile sengwe se segolo.
I'm going there confessing and knowing that I'm a sinner, and knowing this, that I want to wrap myself in the robes of His righteousness with this testimony that I know Him and the power of His resurrection. That when He calls from the dead, I want to come out.
Ke ya koo ke ipobola ebile ke itse gore ke moleufi, mme ke itse sena gore ke batla go iphapa ka kobo tsa tshiamo ya gagwe ka bopaki jona, gore ke mo itse mo thateng ya tsogo ya gagwe, gore motlha a bitsang mo baswing ke batla go tswela ko ntle.
Now, our scene and drama is set tonight for our text of another day in Israel, which was about several hundred years past the time of Elijah. Many ups and downs had come, and the reign of Israel.
Janung, tiragalo ya rona le motshameko di beetswe bosigong jono temana ya rona ya letsatsi le lengwe ko Israel mo go neng go le dingwaga di le makgolo a le mmalwa go fetana nako ya ga Elia tse di molemo le tse di busula di le dintsi di ne di tsile mo pusong ya Israel.
And now we're at the scene tonight. This morning we were at the scene of where there was a lot of carnal impersonation. How did the school of prophets were up there training to be prophets? And how simple they were. They even they couldn't understand the power of God.
Mi jano refatira khalom busugung jono musong ono re ne re le ko tiragalong kwa go neng gona le go iketsisa mo go ntse ga senama ka fo e leng gore sekolo sa ba profiti bana ba le goloko ba ikatisa go nna ba profiti le ka fo ba neng ba le motlhofo ka teng go tsama le e leng ba ne ba sa khone go tlhaloganya thata ya modimo.
They thought the power had lifted Elijah up and told him out on the mountain somewhere and to send a search party to hunt for him. When Elisha knew good and well that God had taken him to glory, for he was not. God had taken him, and he escaped death by going home to God on a chariot of fire and horses of fire.
Ba ne ba gopotse gore thata e tsholeleditse Elia ko godimo e bo e mo latlhela ko ntle mo thabeng kgolo gongwe mme ba ne ba romela setlhopha sa ba batlisi go mo senka. E rile Elisha a itse sentle le mo go molemo gore modimo o mo isitse ko kgalalelong gonne o ne a seyo modimo o ne a mo tsere mme o ne a falola loso ka go ya ko gae ko modimo mo karakeng ya molelo le dipitse tsa molelo.
And then we've seen that their seminaries and their works of their own theology, this work had taken election and calling of God to make a prophet of God.
Mme fo re ne ra bona gore diseminari tsa bone le ditiro tsa bone tsa dithuto tsa tumelo tse e leng tsa bone ga di aka tsa bereka go ne ga tsaya tlhopho le pitso ya modimo go dira moporofiti wa modimo.
And now tonight we find Israel in a backslidden condition. Israel had its ups and downs. It was a very type of the church today. Sometimes they were on the housetops, the next time they were down in the valley.
Me janong busugo jono re fitlala Israele mo seemong se se kgelogileng. Israele e ne e na le tsa yone tse di molemo le tse di busula e ne e le sone setshwantsho sa kereke gompieno nako tse dingwe ba ne ba le ko godimong ga matlo nako e e latelang ba ne ba le ko tlase mo mokgatcheng.
That's what takes to make us appreciate the good things. There's what they call the law of contrast.
Mo ke mo gore dirang re lebogele selo se se molemo ke seo se ba se bitsang molao wa pharologanyo.
The black man of Africa never knows that he was black his skin until he seen David Livingstone. And he said, then he realized his skin was black because Livingstone's was white. It's a contrast.
Motho o montsho wa Aforika ga a ka a itse gore o montsho letlalo la gagwe go fitlhela a bona Dafita Livingstone mme o ne a re ka nako eo o ne a lemoga gore letlalo la gagwe le lentsho ka gore la ga Livingstone le ne le le lesweu ke pharologanyo.
You would never know how to appreciate a day if you didn't have a night. You would never know how to appreciate the sunshine if you didn't have a cloudy day.
Ga o kitla le ka nako epe wa itse ka fo o ka lebogelang letsatsi ka teng fa o ne o sena bosigo. Ga o kitla o itse ka fo o ka lebogelang phatsimo ya letsatsi ka teng fa o ne o sena letsatsi le le thibilweng ke maru.
You would never know how to appreciate righteousness unless you had had some unrighteousness. You would never know how to appreciate good health unless you've had some foul health, some bad health.
Ga o kitla le ka nako epe wa itse ka fo o ka lebogelang tshiamo ka teng fa e se o ne o na le tshiamologo nngwe. Ga o kitla le ka nako epe wa itse ka fo o ka lebogelang botsogo jo bo molemo ka teng fa e se o ne o nnile le botsogo bongwe jo bo sulafetseng, botsogo bongwe jo bo maswe.
It's only those, and that's the reason I think that we'll appreciate heaven so much because we've lived on earth once. And I think the law of contrast.
Ke fela bao mme leo ke lebaka le ke akanyang gore re tla itumelela le godimo thata-thata ka gore re tshetse mo lefatsheng gangwe fela mme ke akanya gore molao wa pharologanyo
The reason that we appreciate the Holy Spirit so much tonight is because we lived so long in a church that told us there wasn't such a thing. The reason we appreciate it tonight is because we have had the other side.
Lebaka le re itumelelang mowa o o boitshepo thata jaane bosigong jono ke ya gore re tshetse galeele mo kerekeng e e neng e re bolelela gore go ne go sena selo se se jaaka seo. Lebaka le re go lebolegelang bosigong jono ka gore re nnile le letlhakore le lengwe.
And that's the way God has intended it to be, because His people has had their ups and downs. You never know how to appreciate a mountaintop unless you've been in the valley.
Me eo ke tsela e modimo a go ikaeletseng go nna ka yone ka gore batho ba gagwe ba nnile le tsa bone tse di molemo le tse di bosula. Ga o ke o itse ka foo ka lebogelang tlhora ya thaba fa e se o ne o nnile ko mokgatcheng.
And so you never know how to appreciate good water unless you drink some bad sometimes. And then you all the way through, it's a law of contrast. Now, Israel was in one of its backslidden states. And what a thing they had done.
Me jalo ga o ke o itse ka foo o ka lebogelang metsi a a molemo fa e se o nole a a maswe nako nngwe. Mme ka nako eo wena tsela yotlhe go ralala ke molao wa pharologanyo. Jaanong Iseraele e ne e le mo go dingwe tsa diemo tsa yone tse di kgelogileng, mme a selo se ba neng ba se dirile.
Now Israel was a chosen, elected, selected people. That God had chose Israel for one specific purpose, that the blood of Israel should be the cleanest bloodstream. For out of that lineage was going to come the Messiah himself.
Janung Israele, ine ile batho ba ba tlhophilweng, ba ba itsenketsweng, ba ba kgethilweng, gore Modimo o ne a tlhopetse Israele lebaka le le lengwe le le kailweng, gore madi a Israele a tshwanetse a nne moedi wa madi o o phepa go feta, gonne go tswa mo losikeng loo go ne go ile go tswa Mesia ka sebele.
All down through the Old Testament, God appeared in man. God appeared in Abraham as a faith believer. God appeared in David as a king. He appeared in Joseph as righteousness. He appeared in Moses as prophet, priest, lawgiver.
Go tle go fologa o raletse kgolagano e kgolgolo. Modimo o ne a bonala mo mothong. Modimo o ne a bonala mo go Abrahama e le modumedi wa tumela. Modimo o ne a bonala mo go Dafita e le kgosi. O ne a bonala mo go Josepha e le tsiamo. O ne a bonala mo go Moshe e le moporofiti, moperesiti, monei wa molao.
He appeared down to the ages in the prophets. He always made himself known in man, in potion, through prophet, king, priest, lawgiver, so forth. But in Christ, He dwelt in Him the fullness of the Godhead bodily. And knowing that this Spirit must finally find a resting place.
O ne a bonala go fologa go ralala dipaka mo moporofiting. Ene o ne a tlhola a ikitsise mo bathong ka bontlha bongwe ka moporofiti, kgosi, moperesiti, monei wa molao, jalo jalo. Fela mo go Keresete, o ne a agile mo go ene botlalo jwa bo Modimo mo nameng, mme a itseng gore mowa ona o tshwanetse ko bofelong o bone lefelo la boikhutso.
On Elijah, he was a man of God's justice. He pleaded out the justice of God. And Moses, he was a lawgiver that you toe the mark or get out. And all these things God represented. But when he came to Christ, he was perfect. The entire fullness of the Godhead bodily rested in Christ.
Mogo Elia, o ne a le monna wa tshiamiso ya Modimo. O ne a goeletsa tshiamiso ya Modimo. Mme Moshe, o ne a le monei wa molao. Gore o sale ditaelo morago kgotsa o tswele ko ntle mo dilo tsotlhe tsena Modimo ne a emetswe. Fela e rile a tla mo go Keresete o ne a le boitekanelo botlalo jotlhe jotlhe jwa bo Modimo mo nameng bo ne bontsi mo go Keresete.
And God represented himself once in the fullness beforehand, in the book of Genesis, in the order of Melchizedek, who had no father, no mother. No beginning of days or ending of years or ending of life.
Me modimo o ne a ikemela gangwe mo botlalong pele mo bukeng ya Genesi ka fa tshwanong ya ga Melchisedeke yo aneng a sena re a sena mme a sena tshimologo ya malatsi kgotsa bokhutlo jwa dingwaga kgotsa bokhutlo jwa botshelo.
And he was a priest, the king of Salem, a priest of God, of the Most High God, who was without beginning or without ending. He was none other than the prefigure of the Lord Jesus Christ.
Me une ale mo per city kosi ya Salema mo per city wa mudimu mo kodimo dimo janeng asena tsimologo kotsa asena bukutlo ona ase ope o sele fa ise se tshwantso sa pele sa morana Jesu Kriste.
Because he was the king of Salem, which is the king of peace, which is the king of Jerusalem. And he was in prefigure, even the patriarch Abraham paid tithes to him. He was a prefigure of the coming of the Lord Jesus.
Gobane o ne a le kgosi ya Salema, yo e leng kgosi ya kagiso, yo e leng kgosi ya Jerusalema, mme o ne a le mo setshwantshong sa pele le e leng thogo ya letso Aborahama, o ne a duela sa bosomo ko go ena, o ne a le setshwantsho sa pele sa go tla ga morena Jesu.
The same Melchizedek met Abraham out on the plains before the destroying of Sodom and Gomorrah. And he met him after Sodom and Gomorrah when Abraham paid him a tithings of all the spoil that he had taken from the king.
Ene Melchizedek-e yo o ne a kopana le Aborahama go loko dipueng pele ga go sengwa ga Sotoma le Gomora, mme o ne a kopana le ena morago ga Sotoma le Gomora fa Aborahama a ne a mo duela ditsabosomo tsa dithuto tsotlhe tse a neng a di tsere mo kgosing.
All these things are shadows typed up to Christ. And now all the shadows of the Old Testament saints, their ups and downs, was a shadow and type and example for us today.
Dilo tsotlhe tsena di a tshwantshiwa, ne di tshwantshetswa ko go Keresete, mme jaanong meriti yotlhe ena ya baitshepi ba kgolagano e kgologolo tse di molemo le tse di busula tsa bone ne e le moriti le setshwantsho le dikai tsa rona gompieno.
Now we find that Israel was not to mix marriage. Their marriage was to be among one another. Not no Israelite to ever marry a Gentile, but was to keep their bloodstream clean. And even till this day, I believe the Jewish bloodstream is the cleanest bloodstream on the face of the earth today, is the Jews.
Jaanong re fitlhela gore Iseraele e ne e sa tshwanela go tlhakanya nyalo. Nyalo ya bone e ne e tshwanetse go nna mo gare ga mongwe le yo mongwe wa bone, e seng moIseraele ope go ka ba a nyala moditšhaba. Fela ne ba tshwanetse go tshegetsa moedi wa bone wa madi o le phepa, mme le e leng go fitlheng ka jeno ke a dumela moedi wa madi wa Sejuta ke moedi wa madi o phepa go feta mo godimo ga lefatshe gompieno.
They're still looking for that Messiah. But we know that he has already come, and their eyes were blinded that we could have a chance of repentance through Christ.
Bone ba santse ba lebeletse Mesia yole, fela ene, re itse gore ene o setse a tsile, mme matlho a bone a ne a foufaditswe gore re kgone go nna le sebaka sa boikotlhao ka Keresete.
Now, during the time of the reign of Ezra, the children of Israel had become backslid. They had went out and got the Moabite women, and they had got the women of the Amorites, the Persianites, and many of the other nations.
Jaanong mo nakong ya puso ya ga Esera, bana ba Israele ba ne ba kgelogile, ba ne ba tswetse ko ntle mme ba tsaya basadi ba Bamoabe, ebile ba ne ba tsere basadi ba Baamore, Baperise le ba le bantsi ba ditšhaba tse dingwe.
And had not only had married them, but was committing fornication among them, uncleansing and polluting the very bloodstream which is the life stream.
Mme ba ne fela ba sa ba nyala, fela ba ne ba dira bogokagadi mo gare ga bone boitshokologo, mme ba kgotlela one moedi wa madi o e leng moedi wa botshelo.
And what a picture that is today of our churches, the way they're falling away from the old-fashioned viewing line that God laid down for the church, the precepts that we were to live by, the church is committing fornication with the world. Got out into the world and began to dally in the world.
Me a se tswantso se e leng sone gompieno sa dikereke tsa rona tsela e ba kgelogang ka yona go tloga mo moleng wa go rema wa segologolo o modimo a o beetseng kereke. Ditao tse re neng re tshwanetse ra tshela ka tsone kereke e dira bogokagadi le lefatshe. Yona e tswetse ko ntle ko lefatsheng mme ya simolola go diega ko lefatsheng.
Now, this had embarrassed the prophet so much till when he come before God, he blushed in his face. The first one he heard about. And it seemed the moral decay of his people, it hurt him so bad. Until he sat down and anointed himself, plucked his hair out and his beard out, and was heavy-hearted before the Lord in prayer.
Janung sena sene se tabisitse mo profiti di tong tata go tsamaya fa ane a tla fa pele ga modimo o ne a tlonya mo sefatlhegong sa gagwe la ntlha e rile a utlwa ka ga gone mme a ne a bonatse tshenyego ya maitsholo a batho ba gagwe go ne ga mo utlwisa botlhoko mo go maswe thata go tsamaya a dula fatshe a bo a itlotsa a kumula moriri wa gagwe le ditedu tsa gagwe mme o ne a ketefalela pelong fa pele ga morena mo thapelong.
Then when the evening sacrifice was offered, he went into the temple and fell on his knees and blushed before God for the sins of the people.
Fo irile go tlhabela setlhabelo sa maitsiboa, o ne a ya ka mo tempeleng mme a wa ka mangolo a gagwe a bo a thonya fa pele ga modimo ka ntlha ya maleo a batho.
Now he didn't blush for the scarlet streak of the red light district. He didn't blush for the booze drinkers and the hell holes, although as bad as it may be. But he blushed because the sin of the elect.
Janong ga a ka a tlonyela mmila o bohubidu jo bo letlololo wa kgaolo ya dipone tse dikhubidu. Ga a ka a tlonyela banwi ba nnotagi mo khuting ya dihele le ntswa go le maswe jaaka go ka nna fela o ne a tlonya ka lebaka la boleo jwa baitshenkedwi.
And what we need today is some more prophets with enough God in their heart to blush in the presence of God for the sins of the people who call themselves the people of God and doing the way they're doing. What a disgrace we brought to this place.
Mme se re se tlhokang ke baporofiti ba bangwe gape ba na le modimo mo go lekaneng mo pelong ya bone go tlonya mo bolenteng jwa modimo ka ntlha ya maleo a batho ba ba ipitsang batho ba modimo mme ba dira ka tsela e ba dirang ka yone a matlhabisa ditlhong a re a tlisitseng mo lefelong lena.
The morals of our people, this is not an easy subject to speak on. I could think of many things that were easier to speak on.
Maitsholo a batho ba rona sena ga se serutwa se se bonolo go bua ka sone ke ne ke ka akanya ka ga dilo di le dintsi tse di neng di le bonolo go feta go bua ka tsone.
But brother, if somebody don't stand out in this sinful adulterous day that we live in and call the curse, what's going to happen? Somebody has got to speak the thing. Somebody's got to place it before the people.
Fela mo kaulingwe fa mongwe a sa emelele mo motlheng ona o o tletseng boleo wa bo aka o re tsheleng mo go ona mme a bitse mebala go ile go diragala eng mongwe o tshwanetse a bue selo mongwe o tshwanetse a se bee fa pele ga batho.
Perhaps Ezra didn't want to do it, but it was in his heart. And when you see a servant of God get so sincere, so he's on his face with his hands in the air, praying to God and blushing because the iniquity of the people, then you're going to see a revival start.
ko teng esera o ne a sa batle go go dira fela go ne go le mo pelong ya gagwe me fa o bona motlhanga wa modimo a nna pelo phepa thata go tsamaya a nna ka sefatlhego sa gagwe ka diatla tsa gagwe mo phefong a rapela modimo ebile a thonya ka ntlha ya boikepo jwa batho ka nako oo o ile go bona tsosoloso e simolola.
A man cannot lay in the presence of God. A church cannot stay in the presence of God under repentance unless the Holy Spirit comes down and gives unction and power to start a move of God in that among those people. There's got to be.
Monna ga akake anna mo blinting jwa modimo. Kereke ga e kake ya nna mo bolenteng jwa modimo mo tlase ga boikotlhao fa e se mowa o boitshepo o fologa o bo o neela tlotso le thata go simolola motsamao wa modimo teng ko mo gare ga batho bao tshwanetse fela go nne.
Show me a man, show me another Calvin, not Penny Sankey, or any of those who feels the burden of the people that will lay on their face and cry and pray before God.
Mpunteng Munna, Mpunteng Calvin, Knox, Finney, Sinki, Yomungwe kota ope wabao yo ukwamu kwelio wabatu, babatla tlomanka sifatlego sabone babo ba lile, babo ba rapela fapele khamu dimu.
Send us a John Smith of the Baptist Church again, who prayed all night for the iniquity of the people until his eyes would be swelled shut the next morning from weeping, till his wife would lead him to the table and feed him his breakfast out of a spoon. Show me a John Wesley again, a firebrand snatched from the fire. I'll show you a revival.
Re rumelele Johannes Smith wa kereke ya Baptist gape yo neng a rapela bosigo jotlhe ka ntlha ya boikepo jwa batho go tsamaya matlho a gagwe a tle a ruruge gore a tswalege moso o latelang go tswa mo go leleng go tsamaya mosadi wa gagwe a tle a mo etelele pele ko lomating a bo a mo jesa sefitlholo sa gagwe ka leswana. Mpontseng Johane Wesele gape motswa iso o o gotsweng mo molelong ke tla lo bontsha tsosoloso.
What we're doing today, we're patting it on the back. We're calling it this and that and a revival when there's no revival to it. Right. There's a stirring of emotion, of religion among the people, but no revival. They had a religious group in that day. They had a stirs in that day, but they needed a revival.
Se ba se dirang gompieno re go popota mo mokoteng re go bitsa sena le sele le tsosoloso fa go sena tsosoloso mo go gone go ntse jalo go na le go hudiwa ga maikutlo a bodumedi mo gare ga batho fela e seng tsosoloso ba ne ba na le setlhopha sa bodumedi mo motlheng oo ba ne ba na le khuduego mo motlheng oo fela ne ba tlhoka tsosoloso.
Why, my dear brother and sister, the morals of this nation has become so low till it would make a dog ashamed. It would make a hound blush if it could do so. The immorals of our people.
Goreng mokaulungwe le kgaitsadi wa me yo rategang maitsholo a setšhaba sena a ile ko tlase thata go tsamaya a tla dirang ntša e tlhajwe ke ditlhong go tla dira ntša ya phefo e tlhonye fa e ka bo e kgona go dira jalo maitsholo a a maswe a batho ba rona.
The people even years ago, the things that we have, the nation has done, the things that the people has done, it's all the lack of prayer.
Batho le eleng dingwaga tse di fitileng dilo tse re nang natso setšhaba se di dirileng dilo tse batho ba di dirileng gotlhe ke go tlhaela thapelo.
The church that used to didn't believe in picture shows. They wouldn't let their children go to picture shows. They would shun picture shows. And today, why, they even have, they have the picture show in their own house.
Kereke e neng e tlwaetse go ne e sa dumele mo ditshupegetsong tsa ditshwantsho ba ne ba sa tle go letlelela bana ba bone go ya ko tshupegetsong ya ditshwantsho ba ne ba itlhokomolosa tshupegetso ya ditshwantsho mme gompieno goreng bone ebile ba na le tshupegetso ya ditshwantsho mo matlong a e leng a bone ntlo nngwe le nngwe e na le thelebišene.
in the place where they used to think it was wrong to drink beer, in the place where they used to take John Barleycorn. What a great, honorary fellow he was.
Mo lefelong le ba neng ba tlwaetse go akanya gore ga go a siama go nwa bojalwa. Mo lefelong le ba neng ba tlwaetse go akanya John Barleycorn a mogoma yo mogolo yo tenagang maswe yo neng a le ene.
Today, 60% of so-called Christians take a social drink at least once a year. Then they get on a big spree around Christmas when they have their celebrations because they have adopted education to take the place of salvation. It'll never do it.
Gompieno masome a le marataro mo lekgolong a ba gotweng ke bakeresete ba nwa seno sa botsalano bogolo gangwe ka ngwaga ba tloge ba tsene mo tlhapelong e tona gaufi le keresemose fa ba na le moletlo wa bone ka gore bone ba amogetse thuto go tsaya boemo jwa poloko ga go kitla go dira.
What we need is a revival. We put corn plasters on, take them off, and another corn plaster, and take it off, and still find the pain is there. What we need today is not social regeneration. It's not intellectual talks. What we need today is an old-fashioned, God-sent blood transfusion from heaven.
Serisi togang ki tsusuluso. Re rwala dimanego tsa kontsi re di tlose semanego se sengwe sa kontsi re se tlose mme re sale re ntse re fitlhela gore botlhoko bo teng. Se re se tlhokang gompieno ga se go ntshwafadiwa ga botsala ga se dipuo tsa botlhale. Se re se tlhokang gompieno ke kabelano ya madi ya segologolo mo go rometsweng ke modimo go tswa legodimong.
The corn plasters won't do no good. We are anemia. We need a blood transfusion. We need to come back to the old-fashioned gospel that calls out for repentance before God.
Di manego tsa kontse ga ditle go dira molomo ope re tlhaela madi re tlhoka kabelano ya madi re tlhoka go boela ko evangeding ya segologolo e e biletsang boikotlhao fa pele ga modimo.
And not a dry-eyed, hand-shut profession, but a God-sent Holy Ghost revival with the possession of the cleansing of the blood of the Lord Jesus Christ in every human heart.
Isimbu ipulo jobu papaletzima ko jwa go neelana diatla. Fela tsosoloso e e rometsweng ke modimo ya mowa o o boitshepo e e nang le tlhapiso ya madi a morena Jesu Kereste ka mo pelong nngwe le nngwe ya motho.
We need a revival to start the church and sweep the nation across. We'll die, we'll perish, we are gone without that type of revival.
Re tlhoka tsosoloso go simolola mo kerekeng e bo e anama le setšhaba go kgabaganya re tla swa re tla nyelela re ile ko ntleng ga mohuta o wa tsosoloso.
I'm so sick and tired of seeing little petty Hollywood revival so-called where people come in and get emotionally stirred up for a couple of hours and or a day or two or a week or two and go out and that's all of it.
Nna ke a lwala ebile ke lapisitswe ke go bona ditsosoloso nyana tse dinnyennye tsa Hollywood tse go tweng ke tsone kwa batho ba tsenang ba 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 huduega maikutlo ka diura di le mokawana mme kgotsa letsatsi kgotsa a le mabedi kgotsa beke kgotsa di le pedi ba bo ba tswela ko ntle mme moo e le kgotlhe ka teng.
Brother, you can be worked up by revival. You can have emotion. You can have good intentions. All those things are fine. But we don't need that today.
Mkaulingwe o khona go nna motso go gwetlwa ke tsosoloso. O khona go nna le maikutlo. O khona go nna le maikaelelo a molemo. Dilo tsotlhe tseo di siame. Fela ga re tlhoke seo gompieno.
We need a baptism of the Holy Spirit to change the emotions and the intellect and the views, the habits, the life of the people, and put them back on the right road again. Outside of the blood transfusion from Calvary, all of our reformations won't do any good at all.
Re tlhoka kolobetso ya mowa o boitshepo go fetola maikutlo le botlhalefi le tlhaloganyo ya dilo, mekgwa, botshelo jwa batho mme e ba busetse mo tseleng e e siameng gape. Ko ntleng ga go abelwa madi go tswa ko go legotha tsotlhe ditokafatso tsa rona ga di tle go dira molemo ope gotlhelele.
We don't need a UN. We have a UN there and what do they do? God's name's never called. They're afraid to call it. It was once asked by the clergy group, why did they have prayer? They said it might offend somebody else, one of the others who didn't believe in God.
Ga re tlhoke UN, re na le UN ko, mme ke eng se ba tla se dirang, leina la Modimo ga le ke le bidiwa, ba tshaba go le bitsa, go kile ga botswa, ke setlhopha sa baruti, goreng ba ne ba sena thapelo, ba ne ba re, go ka nna ga kopisa mongwe o sele, mongwe wa ba bangwe yo o neng a sa dumele mo Modimong.
Oh, what we need is a revival! Don't make a difference who it offends. We got to preach the gospel and call our colors for it. Right? I wouldn't give you a dime for any program that left God out of it. Whether it's a UN or a Big Four or whatever it might be.
Ao se re se tlhokang ke tsosoloso, ga go dire pharologano epe yo go mo kgopisang, re tshwanetse re rereng e fankgedi re bo re biletsa mebala ya rona ko tirong. Ke gone, nna nka se tle go go neela disente di le lesome ka ntlha ya thulaganyo nngwe le nngwe e e tlogetseng Modimo ko ntle ga yone kana ke UN kgotsa matona a mane le fa e ka nna eng se e leng sone.
Until this nation wakes up! To the place that we're dying without the blood of the Lord Jesus Christ. Until individuals wake up to the call that we're dying, the reason we are dying is without the original, the way, the remedy, the cure that God gave us at Calvary.
Go fitlhela setšhaba sena se tsogela ko lefelong gore re a swa ntleng ga madi a morana Jesu Kriste, go fitlheleng batho ka bonosi ba tsogela ko titirong gore rona re a swa, lebaka le re swang ke kwa ntleng ga sa ko tshimologong tsela, molemo, kalafi e Modimo a re e neetseng ko go legotha.
Oh, wonder it makes a man blush. No wonder a real true preacher look upon his congregation and try to lead them before the throne of God, and visit their homes and find them smoking cigarettes, telling dirty jokes to each other, entertaining in the backyard with beer parties, walking around on the streets, their young women and middle-aged and so forth, and even grandmother with little shorts on.
Ga e kgane go dira monna a tlonye, ga e kgane moreri tota wa nnete a leba ko phetogong ya gagwe mme a leka go ba etelela pele fa pele ga tirone ya Modimo mme a etela magae a bone a bo a ba fitlhela ba goga disekarete, ba bolelelana metlae e leswe, ba tlosa bodutu ko mahure ka meletlo ya bojalwa, ba tsamayatsama mo mebileng methepa ya bone le mo dingwageng tse di fa gare le jalajala ebile le e leng nkoko a apere marukgwe a makhutswanyane.
Mother out on the street with a baby on one arm, dressed sexy enough to attract the attention of any bootlegger that walks the street, and calling themselves Christians, it'll make any true man of God blush to bring such a person in the presence of God. Right?
Ma a le kontle mo mmileng ka ngwana mo lebogong le le lengwe fela a apere mo go kgwetlhang thobalano mo go lekaneng go ngoka kelotlhoko ya morekisi ope yo o seng mo molaong wa nnotagi yo neng a tsamaya mo mmileng mme ba ipitsa bakeresete, go tla dira monna mongwe le mongwe wa Modimo wa nnete a tlonye go tlisa motho yo o jaaka yo mo boleng teng jwa Modimo. Ke gone.
Joining church and getting a better class has come to nonsense, and it did in that day, and it will this bring us back to God, not with the injection of education, not with an injection of religious reformation, not in the injection of some kind of man-made theology.
Me ho tle go ipataganya ga rona le kereke le go bona setlhopha se se potoka go fetogile go nna dipirimisi mme go dirile mo motlheng ole ebile go tla dira mo go ona, re busetseng ko Modimong e seng ka go tsenngwa thuto, e seng ka go tsenngwa phetogo ya bodumedi, e seng mo go tsenngweng ga mohuta mongwe wa dithuto tsa tumelo tse di dirilweng ke motho.
But
but an old-fashioned baptism of the Holy Ghost sent down from God out of heaven and a Pentecostal experience of burning out the carnality and replacing in there the jewel that God intended to be in there of a son and daughter of God.
Fela kolobetso ya segologolo ya mowa o boitshepo e e rometsweng ko tlase go tswa ko modimong go tswa legodimong mo maitemogelong a pentekoste a go tirisa poifo modimo mme re buseletse teng foo mokgabo o modimo a neng a ikaeletse gore o nne teng foo wa morwa le morwadi ya modimo.
Sexy-looking women and men drinking, smoking, and call themselves Christians because they don't know no better. And their heart, that very root of carnality, lays there. And we need a church cleaning up from the basement to the pulpit.
Amen.
And that's right.
Go tsamaya re dira seo ba kaolongwe le bokgaitsadi re tla santse re nna le basadi ba moriri o pumilweng pente ba manang le tebego e kgwetlhang thobalano le banna banwa ba goga mme ba ipitsa bakeresete ka gore ga ba itse botoka bope mo pelong ya bone one modi oo wa bonama o ntse foo mme re tlhoka phepafatso ya kereke go tloga ko bodulong jo bo kwa tlase go ya ko felong ga terelo amen mme go ntse jalo.
What we need today is some blushing prophets. God. Sometimes people come to the prayer line to be prayed for. Looks like they're going to a house of ill fame. Right? Coming to ask God for something looking like a Jezebel.
Se re se tlhokang gompieno ke baporofiti ba ba tlhontseng modimo nako tse dingwe batho ba tla mo moleng wa thapelo go rapelela ba lebega e kete ba ya ko ntlong ya tumo e e maswe go ntse jalo ba tla go kopa modimo sengwe mme ba lebega jaaka Jezebele.
And tell what's right and what's wrong, and preach the gospel without compromising until sinners fall to the floor and weep. So God sends the Holy Spirit to clean up their hearts. Amen. Oh, that's right.
Amen.
That's right.
Se re se tlhokang gompieno ke phepafatso ya ntlo le go thutafadiwa dipelo tsa baporofiti ba modimo ba ba tla emang mo felong ga therelo mme ba bitse selo se ba bo ba bolela se se siameng le se se phoso mme ba rere e fankgedi ko ntleng ga go e tsenya diparagobeng go fitlhela ba leofi ba wela mo bodilong ba bo ba lela go tsamaya modimo a romela mowa o o boitshepo go phepafatsa matshelo a bone. Amen. Re a itse gontse jalo, gontse jalo.
I preached here not long ago and said that every woman in this city was guilty in one way or the other of adultery. They are. The women go downtown here and you can hardly buy a dress unless it's so like they was poor in. I'm not here to, this is my own church. I never like to preach what the Holy Spirit tells me to do. Right.
Ke ne ka rera fano go se bogologolo mme ka re mosadi mongwe le mongwe mo motseng mogolo ona o ne a le molato ka tsela nngwe kgotsa e sele wa boaka ba ntse jalo basadi ba fologela ko gare ga toropo fano mme ga ba kgone ka boitsana go reka mosese fa e se o ntse thata jaaka ekete ba ne ba kgoromediwa mo go one nna ga ke fano go ena ke kereke e e leng yame ke na le tshwanelo ya go rera se mowa o boitshepo o mpolelelang go se dira ke gone.
But don't the Holy Spirit teach you different? If it doesn't, I'm afraid you didn't get the Holy Spirit. Right.
Mpe kwe lu bule leleng ka keho kale kaitzadiaka. Fela amo wa o bitsopo ha oku ruti moku farolo khaning. Fa o sa diri ke tsoga gore ga o amogela mo wa o bitsepo. Go ntse jalo.
The Holy Spirit's not shouting. The Holy Spirit's not dancing in the Spirit. The Holy Spirit's not speaking in tongues. The Holy Spirit is righteousness. God give us a Holy Ghost revival of God-sent righteousness.
Mowa obi tsepo ga se go goeletsa mowa o boitshepo ga se go bina mo moweng mowa o boitshepo ga se go bua ka ditemi mowa o boitshepo ke tiamo modimo re neele tsosoloso ya mowa o boitshepo wa tiamo e e rometsweng ke modimo.
That when you dress yourself like that and walk down the street and man looks at you in the wrong way, that as a judgment you may be as pure as a lily before your husband, but as a judgment you'll be guilty of committing adultery with the guy that you presented yourself to.
A ga o lemoge gore fa o ikapesa jalo o bo o fologela ka mmila mme banna ba go lebelela ka tsela e e sa siamang gore ko katlholong o ka tswa o itshekile jaaka lešoma fa pele ga monna wa gago fela ko katlholong o tla bo o le molato wa go akafala le moeka yo o neng wa ipaya fa pele ga gagwe.
It grieved the heart of God when he looked upon him in the days before the antediluvian destruction that he ever made a man.
Ga e kgane go tla dira gore motho a thonye. Ga e kgane go dira eng ko modimo fa Bible e rile ko tshimologong gore gone ga mo utlwisa botlhoko gore o dirile motho gone ga utlwisa pelo ya modimo botlhoko fa a ne a lwelela mo go bone mo motlheng pele ga tshenyo ya morwalela gore o kile a dira motho.
The sons of God saw the daughters of man was there. It was a perversion. It was a sex mix-up. It was that thing that drove the children of God from the Garden of Eden. It was that thing that drove God's judgment to bring peace upon the earth.
Who did I get in? Bom ram dimu bane ba bonafa ba radia ba tu bane ba le ba. Ine ili tsugam. E ne e le tlhakatlhakanyo ya bong e ne e le selo seo se se neng sa leleka bana ba modimo go tswa mo tshimong ya Eteni e ne e le selo seo se se neng sa isa katlholong ya modimo go tlisa kagiso mo lefatsheng.
It was that thing that caused them to destroy. It was that same mixing up between women and men that caused Sodom and Gomorrah to sink in the bottom of the Dead Sea.
E ne e le selo seo se se neng sa baka gore ba sengwe e ne e le yona tlhakatlhakantsho eo fa gare ga basadi le banna e e neng ya baka Sotoma le Gomora go nwela ko tlase ga lewatle le le kgadileng.
It was told by the prophet. It was told by the Lord Jesus that as it was in those days, so will it be before the coming of the Son of God.
Go ne ga bolelwa ke baporofeti go ne ga bolelwa ke morena Jesu gore jaaka go ne go ntse mo motlheng eo go tla nna jalo pele ga go tla ga morwa modimo.
We look today and see that the church has taken its pattern not out of the Bible, out of Ruth and out of Naomi and out of Sarah and the ones in the Bible, but their pattern, even the women of the church, after Hollywood and the very dregs of the devil.
Ria lebelela gompieno mme re bona gore kereke ga e tseye go itshwantshanya ga yone mo Bibeleng mo go Rute le mo go Naume le mo go Sara le bangwe mo Bibeleng fela bone ba itshwantshanya le e leng basadi ba kereke ka fa Hollywooding le one magogo a ga diabolo.
How that our people who call themselves Christians go out there and get this evil man's ways, these records of Elvis Presley, hear what his name is, one of the most deluded
le ka foo e leng gore batho ba rona ba ba ipitsang ba keresete ba tswela ko ntle fano mme ba tseye ditsela tsa monna yona yo o busula direkoto tsena tsa ga Elvis Presley le fa e ka nna lefeng le e leng leina la gagwe mongwe wa batho ba ba tsieditsweng bogolo ba ba nang le diabolo ba nkileng ka utlwa ka ga bone mo botshelong jwa me.
And listen to them kind of nonsense on your radios and refuse to hear the gospel sermon preached in the Bible? God have mercy on you. What kind of a spirit have we got among us? That is right.
Ata go three liba bantsin jaka bao mil roetem huta eo ya di primisi mod ruma mwenza luna melo hane huka tero ya fankedi ire roa le baibili mutimu alu kolop toku kimu huta wa mawa ufing or nan na womo harkaruna hunzi jalu.
No wonder the prophet of God blushed before the Lord. He knew that was unrighteous and he stood and pleaded the king and said to God, we're unrighteous.
ga e kgane mo profeti wa modimo ane a tlonya fa pele ga mo morena o ne a itse gore mo ke tshiamololo mme o ne a ema a bo a rapelela kgang e a bo a raya modimo a re re siamologile.
And we are friends. And until we can come back to that spot of a blood transfusion, quit trying to put on plaster. Quit trying to put on some sack. The healing can't come unless the bloodstream dries.
Mi rintsi jalo ditsala go tsamaya re tla go lefelong leo la go abela madi emisang go leka go tsenya di manego emisang go leka go tsasa setlolo sengwe phodiso ga e ka ke ya tla fa ise moedi wa madi o siame.
That's the reason that people got diabetes. If one would ever cut himself, they probably would never eat. Why? Because the real red blood cells is eat up. And the whole church has become diabetic.
Leo ke le baka le batho bana le bolwetse jwa sukiri. Fa mongwe a ka ba a itsega, gone ko teng ga go kitla go fola go baneng ka gore di seletse di khibidu tsa mari tsa mannete di jegile. Me kereke yotlhe e fetogile go nna balwetse ba sukiri.
And the every little cup that comes instead of walking on you, pick at it. It can heal. Selfishness. Greed, immorality, everything else that's in the calendar of God's wrongdoing. The church is picking up those habits.
Me mosego mongwe le mongwe o monnye o tlang mo boemong jwa go tsamaela kopele lo a e tlotlonya ga e ka ke ya fola bongame bopelotshetla maitsholo a bosula sengwe le sengwe se se leng mo kalentareng ya modimo ya go dira melato kereke e tsaya mekgwa eo.
Men drinking, smoking, telling dirty jokes, women cutting their hair, wearing makeup, doing all kinds of things, dressing themselves immorally, the face of people.
Banna bana ba khoga ba bolela metlae e leso basadi ba poma moriri wa bone ba itsasa pente ba dira mehuda yotlhe ya dilo ba ikapesa ka fa maitsolong a busula go lebagana le batho.
All those things are because it's the lack of the blood of the Lord Jesus Christ that cleanses us from all unrighteousness. That may seem hard, sure it's hard, but it's the truth.
Dilo tseo tsotlhe ke ka ntlha ya gore ke tlhaelo ya madi a morena Jesu Kriste go tlhapisa mo tshiamololong yotlhe. Amen. Mo go katswa go lebega go le thata ka thomamo go thata fela ke boammaaruri.
If we don't belch forth the judgments of Almighty God, you're going to be caught one of these days in an atomic explosion here that will send every soul out into eternity to meet a God who will only recognize the blood of His Son, Christ Jesus. My advice to you is to come under the blood. My advice to you is to get back with God.
Fa re sa kgobolwe dikatlholo tsa modimo mothati otlhe le ile go tshwara lengwe la malatsi ano mo phatlakanyong ya atomiki fano e tla romelang mowa mongwe le mongwe wa botho go loko bo sa khutling go kgatlhana le modimo yo o tla lemogang fela madi a morwa wa ona Kriste Jesu. Ke tla rata go le bona le tla ka fa tlase ga madi kgakololo ya me ko go lona ke go siamisa le modimo kgakololo ya me ko go lona.
My advice is, well, why can't we have faith? Why can't we have greater healing than we do have? Why can't we get ourselves soundly built? It's because we're putting on corn plasters. Because we're putting on stickers. Putting on pieces of tape.
Sinte, goreng re sa kgone go nna le tumelo? Goreng re sa kgone go nna le dipodiso tse dikgolo go feta go na le tse re nang le tsone? Goreng re sa kgone gore re ikage ka boitekanelo? Ke ka gore re tsenya di manego tsa mmidi, ka gore re tsenya di ngaparetso, re rola di toki tsa teipi.
We are trying to cover the thing up instead of saying we need a transfusion.
Amen.
We're without blood. We're without Christ. Don't let yourself be fooled.
Re leka go bipa selo se mo bobeng jwa gore re re tlhoka go abelwa madi rona re ntse re sena madi rona re ntse re sena Kriste lo se ka lwa itiseletsa go tsiediwa.
Don't let the devil pat you on the shoulder. Say, well, I go to church. The devil does too. Right. He surely come up to God, went to church up in heaven. Come before the throne of God with the sons of God. Sit down with him.
O seke wa letlelela satane a go phopote mo lekgetleng ore sentle ke tsena Greg diabolo o a dira le ena. Go ntse jalo go tlhomame o dirile ne a tla ko modimong ne a ya kerekeng godimo ko legodimong a tla fa pele ga drone ya modimo le bo morwa modimo a dula fatshe le bone a nna le bokopano le modimo. O ne a re o ntse o le kae ne a re go tsamaela kwa le kwa kwa godimo le ko tlase mo lefatsheng ke kwa a neng a ntse a le teng.
So the devil goes to church. The devil belongs to church. The devil acts like a Christian. He's a deceiver. If he didn't act like a Christian and act like a church, he wouldn't be a deceiver.
Amen.
No man can be deceived or anything is different than black and white. It's contrary to one another.
Jalo di abolo o tsena kereke di abolo ke leloko la kereke di abolo o itira jaaka mokeresete ene ke motsietsi mme fa a ne a sa itire jaaka mokeresete a bo a itire jaaka kereke o ne a tla bo a se motsietsi ga go motho ope yo neng a ka tsiediwa selo se le nosi go farologane jaaka bontsho le bosweu go farologane e nngwe mo go e nngwe.
But he, the Bible said that it'd be so close that it would deceive the very elect at times.
Amen.
The Spirit in the last days. Friends were there. It's time for the prophets of God. Oh, brother, for the preachers, as you would say it, across the nation, to fall on their face.
Fela ene Bible e rile go tla bo go tshwana thata gore go tla tsietsa bona ba itsenkedi fa go khonega mowa o mo motleng wa bofelo ditsala re teng fo ke nako ya ba profiti ba modimo a o mo ka o lengwe ya bareri fa lo ka go bua go kgabaganya setšhaba gore ba we ka sefatlhego sa bone.
Wow, so there's 19 million Baptist churches. 19 million Baptist brothers. In America, 13 million Methodists, 11 million Lutherans, 10 million Presbyterians. Mercy, think of that.
Hubaning, Lintwa. Go le dikereke tsa baptisti di le didikadike di le lesome le bofera bongwe mabaptisti a le didikadike di le lesome le bofera bongwe ke raya mo America mamethodisti a le didikadike di le lesome le boraro malutere a le didikadike di le lesome le motso mapresbyteriane a le didikadike di le lesome bukolo botoko akanyang ka ga seo.
And constantly the ball game. The amusement. And on Wednesday night, and sometimes on Sunday night, stay home to listen to the television and the radio of old jug gags and jokes they pull from Hollywood. Your soul rolling on that kind of stuff.
Me ka metla yotlhe ba le ko motshamekong wa kgwele ko tshamekong mme bosigo ka laboraro le nako tse dingwe ka letsatsi la tshipi ba nna ko gae go reetsa thelebišene le seruma mowa tsa dipolelo tse di sa tlhoafalang tsa kgale tse dikhutshwane le metlae tse ba di tsayang ko Hollywood mowa wa gago wa botho o bidikama mo selong sa mohuta o.
When you ought to have your Bible out somewhere laying out before God on your knees of praying for the sins of the country.
Fa o tshwanetse o nne le Bible ya gago golo gongwe o ntse fa pele ga modimo ka mangolo a gago o rapelela maleo a lefatshe.
And I'm guilty with you. I have made my mind up by the help and grace of God. If God will give me strength to do it, I'm determined. A press towards the mark of the high calling in Christ Jesus till death shall set me free. God be my helper to do so. Help me is my prayer.
Amen.
Make him ke tsere tshwetso ka thuso le letlhogonolo la modimo fa modimo wa rona a ka nneela nonofo ya go godira ke ikaeletse go gatelela ntlheng ya letshwao la pitso ya ko godimo mo go keresete Jesu go tsamaya loso lo tla nkgololang modimo a nne mothusi wa me go dira jalo nthuse ke thapelo ya me.
Seeing the worst and seeing the things that I have seen and you have seen and lagging behind and become a spiritual anemia in this tabernacle which is known throughout the entire world, this little concrete block place sitting on the corner. God has lifted you up before the nations. Right.
ke bona ndi tiro le go boneng dilo tse ke di boneng le tse lu di boneng me ri nya fala re bo re fetoga go nna le tlhaelo ya madi mo se moweng me motlagana ona o itse weng go ralala lefatshe lotlhe lefelonyana lena la boloko jwa konkureiti le le ntseng fa kgogometsong modimo o le tsholeleditse ko godimo fa pele ga setšhaba ke gone.
I think of what David, one night when he said, here I am living in a house of cedar, and the ark of my God dwells in the tent. He said, I'll build him a house. Nathan the prophet said, do all in your heart, because God is with you.
Ke akanya kaga David, busugo bongwe fa ane are. Ke nna yo ke tshela mo ntlong ya mosetara mme letlole la modimo wa me le nna mo tanteng. O ne a re ke tla mo agela ntlo. Nathane moprofeta o ne a re dira gotlhe mo go pelong ya gago gobane modimo o na nao.
That night God appeared to Nathan and said, David, tell David, who was you, David? You were, I took you from a sheep coat, from attending the sheep, and I made you a great name, like great man of the nation.
Bosigo joo modimo o ne a bonala kwa go Nathane a bo a re da tsamaya o bolelele Dafita o ne o le mang Dafita o ne o le ke go tsere mo lesakeng la dinku go tswa go tlhokomeleng dinku mme ke go dirile leina le letona jaaka banna ba batona ba setšhaba.
Who was in this little tabernacle sitting here? A little old back wash kicked out something sitting on the corner of 8th and Penn Street. That Harley Jeffersonville, little work was that. And the people had come here.
Ine ilima mo mutakaneng o munye. O na o untim fano. Si mwanyana sakale, sese kopetuin kom raho. Sese rachetuin kontle, sinti mo kukumetung yamila wa 8th Le Pen. Kutsa magabuta na Jeffersonville. Ane aiti faunen uliting. Libatu babatang fano.
Today, God by his mercy has picked you up. And made you a great people. Bombay, India knows where this tabernacle is sitting. Delhi, New York, all these other nations. Africa knows where this place is.
Me gompieno, modimo ka bukwala botlhoko jwa gagwe. O le inotse me a le dira batho ba batona. Bombay, India itse fa motlagana ona o ntseng teng. Durban o ne a le itse ditšhaba tsotlhe tse dingwe tsena Aforika o itse fa lefelo lena le leng teng.
India, Germany, England, Finland, Sweden, Europe, Asia. They all are way down in the islands of Zion. And down in there, they know all about it. And God has made us an example to the people.
India, Germany, England, Finland, Sweden, Europa, Asia, bone botlhe kgakala go fologela ko ditlhakatlhakeng tsa Thailand. Le golo teng koo ba itse gotlhe ka ga one, mme modimo o re dirile sekai ko bathong.
And the saints and nature, God's doing that! And we turn around and silly dally in the pains of the world and become a very spiritual anemia. How we ought to be in a lighthouse that's set on a hill! Our candle that cannot be hid. Oh God, I'm as guilty as the rest of you.
Me go akanya fo fa modimo a sena go dira seo mme re retologe re bo re diega mo dilong tsa lefatshe re bo re fetoga thata go nna le tlhaelo ya madi mo semoweng gobaneng re tshwanetse re nneng ntlo ya lesedi e e tlhomilweng mo thabeng kerese e ka sekeng e fitlhwe oho modimo nna ke molato jaaka botlhe ba lona.
What I mean, I want an old fashioned God sent repentance.
Amen.
And a calling back to God. That when men and women walk in that door on crutches, they'll walk out without them.
Amen.
When the vine is led in the door,
Amen.
They'll go out to see.
Se ke se rayang ke batla boikotlao jwa segologolo jo bo rometsweng ke modimo le go biletsa morago ko modimong gore fa banna le basadi ba tsena ka mojako ole ka diikokotlelo ba tla tswela ko ntle ba sena tsone fa difofi di etelela pele mo mojakong ba tla ya ko ntle ba bona.
Come in back and sweaty with sin, we're washed in the blood of the Lamb.
Fa bo susu ba tsena mo teng ba le susu ba tla ya ko ntle ba ukwa. Fa ba le ufu ba tsena mo teng ba le bantsu ibile ba le mosidi ke buleo ba tla ya ko ntle ba tlapile mo mading a kwana.
God called Israel and made an example. God called us and made an example. But we lay out on God and it blesses us in the presence of God.
A re ka se kgone go go dira modimo o ne a bitsa Iseraele mme a ba dira sekai modimo o re piditse mme a dira sekai fela re repisitse mo modimo mme go a re tlhontsha mo boleng teng jwa modimo. Go akanya gore dilo tse a re di diretseng ka foo a re tsholeleditseng ko godimo go tswa mo lesakeng la dinku ka foo a re dirileng gore re itsege gotlhe gongwe le gongwe mo lefatsheng ka foo a re diretseng dilo tse dikgolo.
Corn plasters to ease the pain. You can't ease the pain until you get good rich blood in there to heal the pain. Right?
Me le fa go ntse jalo re a diega me re tlhakatlhakanya re bo re tswela ko ntle mme ga re lebege re le pelo phepa ga re sa tlhole re na le thapelo mme dilo fela e kete ga di tsamaye sentle mme re leka go tsenya dithulaganyo tse dinnye dimanego tsa kgontshe go ritibatsa botlhoko ga o kake wa ritibatsa botlhoko go tsamaya o amogela madi a a siameng a a nonofileng teng foo go fodisa selo se ke gone.
You cut an old corn out and you'll get yourself with diabetes and you'll take your foot off. Don't try to dismiss this and bypass this and cut a corn plaster on this. But the thing to do is come straight out before God and say, God, I am anemia and I need your blood to cleanse me from all my sins. That's my prayer. Trust that it's yours.
O kgona go kgaolela kgontshe ya kgale ko ntle mme wena o tla tsenwa ke bolwetse jwa sukiri mme jone bo tla tlosa lenao la gago o seke wa leka go itlhokomolosa sena o bo o tila sena o bo o segela semanego sa tlwang mo go sena fela selo se o tshwanetseng go se dira ke go tla o tlhamaletse fa pele ga modimo mme o re modimo ke tlhaela madi mme ke tlhoka madi a gago go ntlhapisa mo bolong jotlhe jwa me eo ke thapelo ya me ke tshepa gore ke ya gago.
Think of these things, friends. One of these days, it's just as apt to happen before daylight in the morning as it is to happen 50 years from today. One rocket bomb, one of those cobalt or hydrogen bombs, because the whole nation is on an alert.
Akanya ka dilo tsena tsala, lengwe la malatsi ano. Gone fela go botswerere go diragala pele ga letsatsi le pena mo mosong jaaka go tshwanela go diragala dingwaga di le 50 go tloga gompieno bomo e le nngwe ya rokete nngwe ya bomo tseo tsa cobalt kgotsa hydrogene e kgona setšhaba sotlhe se mo tsibogong. Le go bone mo kuranteng maloba kwa ba kopang maranyane setlomo sa lephata la bosole le phemelo go araba ka difofane tse di bopegileng jaaka pirinki tse di fofang e ne e se leinane e ne e se sengwe se se neng e se akantse.
It was real. It was an intelligence. They flew in battle formation. They could stop. They could start. They could spot. They could tell. It was an intelligence. They know it. The people laughed. They said flying saucers made a fun out of it.
Hula hula popot. Ina ilu butale boom. Dine di fufa mo pepehong ya tabano. Dine di kona ku em. Dine di kona ku simulula. Dine di kona ku em. Dine di kona ku bulela. Ina ilu butale. Ba go itse batho ba ne ba tshega ba ne ba re difofane tse di bopegileng jaaka pirinki tse di fofang ne ba dira metlae ka gone.
But you know what I'm thinking? Jesus said, before he comes, there will be signs in the heaven above. Did you notice before he destroyed Sodom and Gomorrah because of their sex affairs? He sent angels down to investigate it.
Fela lo a itse gore ke akantse eng Jesu o rile pele ga atla go tla nna le ditshupokolo godimong ko godimo a lonelwa ela thoko pele ga a ne a simolola a senya Sotoma le Gomora ka ntlha ya bonyatsi jwa bone o ne a romela baengele ko tlase go go tlhotlhomisa.
Angels have come to the earth in the last few years. They've been seen among people. I mean honest blood-washed people who know this.
They've even stood and had their pictures taken. Right. Kiraya batho baba ammaruri baba tlapisitsweng ka madi baba go itseng. Bane ibile ba ema me ba dira gore ditshwantsho tsa bone di tsewe. Gontsi jalo.
Angelic beings has visited. Taking word back to the power that sin is heat till a star can hardly shine. The moon, the whole world are reeling like a drunk man coming in at night. Right.
Di tsidi tsa se enkele di etile di busetsa molaetsa go go rara gore boleo bo kwame go tsamadina le di kgona ka butsana go phatsima ngwedi le fatse lotle le thekela jaka monna yo tagileng a tla go le busigo ke gone.
Sin among the Christians, among the elect, they stole their birthright out for popularity. The minister has swapped the gospel for a social cause. He swapped the old-fashioned blood-washed gospel for intellectual with the people. To preach intellect, talk of society, and misuse the gospel.
Buleu mo gare ga ba kresete, mo gare ga ba itsenkedi, ba rekisitse matsalo pele a bone gotlhelele ka ntlha ya tumo modiredi o fapanyeditse fankgedi ka moletlo wa botsala o fapanyeditse fankgedi e e tlhatsitsweng ka madi ya segologolo ka botlhale le batho go raraga ba botlhale go bua ka morafe le go dirisa e fankgedi botlhaswa.
Many of them has went out into the fields of preaching and used the gospel for personal gain to make money. Many of them have got big farms and cars and things that they never would have had. Personal gain, not all. I'm thankful that they're still a remnant.
Bale banzi babone bane batola ntleko madirelong barera. Babo ba dirisa efankgedi go ipapalela go dira madi ba le bantsi ba bone ba na le mabolokelo a matona le dikoloi le dilo tse ba neng ba se kitla ba nna le tsone ipapalelo e seng gotlhelele ke lebogela gore go santse go na le masalela.
In the days of Ezra, when Ezra began to weep and to call out and to rebuke the sin, you know what happened? All the elect that trusted God gathered around him.
Mo miteng ya ga Esera, fa Esera a simolola go lela, le go upulola ebile a kgalemela boleo lo itse se se diragetseng, baitsenko dipotlhe ba ba neng ba tshepa Modimo ba ne ba phuthega go mo dikologa.
What we need today is men and women. Your preachers is preaching your churches and call sin, sin, and rebuke it. The real people of God will gather up around you and stay with you. That's right, it's time to call out and say which is which. Separate right from wrong. God grant it to us that we'll have the courage to do it.
Seriously, togang kumpienu ki banale basadi. Ba reri ba lona ba arera di kereke tseo me ba bitsa boleo boleo me ba bo ba kgalemela batho tota ba Modimo ba tla phuthegela gone go go dikologa me ba nne le wena go ntse jalo ke nako ya go upulula me re bue gore go feke go feng re lomologanye tshiamo mo tshiamololong Modimo gore neela gore re tle re nne le bopelokgale go go dira.
As I was telling you, I believe this morning, or heard someone say it, that upon one of these watchers that's watching, I forget what you call it now, for the bomb, or the planes to come.
Aganyang fela se se kgonang go diragala jaaka ke ne ke le bolelela ke a dumela mosong ono kgotsa ka ukwa mongwe a go bua gore mo godimo mongwe wa balebeledi bana ba ba tlhokometseng ke lebala selo se go bitsang jaanong ka ntlha ya bomo kgotsa difane tse di tshwanetseng go tla.
Not long ago, there was a program come through somewhere that they called out the big fleets with 300 jet bombers with atomic bombs and hydrogen bombs hanging under.
Eseng bogologolo go ne ga nna le thulaganyo e e neng yatla e raletse golo gongwe gore bona ba ne ba bitsa segopa se se tona sa dikepe ka difofane tse di fofisang ke kelelo ya gase tse di pomang di na le dibomo tsa atomiki le dibomo tsa hydrogene e akgegeile mo tlase ga tsone.
I said, aren't you in the planes, and we go up and practice with them daily.
Jose bogologolo kwa bogorogelong jo bogolo jwa difofane ko Shreveport mongwe wa basimane o ne a sokologa golo koo mo dikopanong ko go mokaolengwe Jack o ne a re re na le dibomo tsa atomiki di kaletse gone mo dikagong tsa rona ka fo go bewang difofane mo go tsone. Ke ne ka re a wena ga o mo di kiraya mo difofane mme re ne re tle re tlhatoge mme re ikatise ka tsone ka malatsi otlhe.
But we're so on the alert that within the space of a minute, 60 seconds, we could have the triggers in there and gone. And fueled up and ready so they could fly to England with them immediately.
Ke ne ka re a ga o tshabe ne a re ga di na borwa jwa tlhobolo mo go tsona fela rona re pudima tseba thata gore mo teng ga sebaka sa motsotso metsotswana e le masome a le marataro re ka nna le borwa jwa teng moo re bo re tsamaya mme ditshelwa lokone di bo di baka nngwe ba ka kgona go fofela ko England ka tsona ka bonako.
The great hangers are setting out in the oceans everywhere. And they're saying to Russia, dare you drop one bomb. Just drop one atomic bomb on the UN or somewhere there and look what happens.
Dikago tse dituna tsa ko go bewang difofane di ntse ko ntle ko mawateng gongwe le gongwe. Mme ba raya Russia ba re o leke go nna pelokgale go latlhela bomo e le nngwe. Latlhelang fela bomo e le nngwe mo UN kgotsa golo gongwe koo mme lo lebeleleng se se diragalang.
What will it mean? It'll be an onslaught go to Russia. And if they would do that and start dropping those atomic and hydrogen bombs, it would cause a chain reaction that would burn the earth to the wind, just smell. You know, it wouldn't disagree with Scripture a bit. For the earth shall burn the heavens too. The atoms of the earth shall burn.
Hutana ing. E tla bo e le pomegelo e ya ko Russia. Mme fa ba ka dira seo, mme ba simolola go diga dibomo tseo tsa atomiki le hydrogen, go tla baka tsibogo e e lomaganeng e e tla tsubang lefatshe go nna mogala wa lebone fela mo leubelong. A itse ga go tle go gana go dumelana le lekwalo go le gonnye gonne lefatshe le tla tuka le le godimo le lone diatomo tsa lefatshe di tla tuka.
We're living in a dangerous day. We're living in a day when men of the world are scared to death. The great man. They're afraid who's going to burst that first bomb. The first bomb that goes off, then the whole thing goes into around.
Re tshela mo motlheng o o diphatsa, re tshela mo motlheng fa banna ba lefatshe ba tsogileng mo go ka bolayang. Banna ba batona ba tsogile, ke mang yo o ileng go thuntsa bomo eo ya ntlha, bomo ya ntlha e e thunyang ka nako eo selo sotlhe se tsena ka mo bo bokopanong jo botona.
It ought to be the happiest time in the world for the Christian. Amen. Times are going to change. The old will become young. Oh my, death go to flee away, sickness will be no more.
E tshwanetse e nne nako e itumedisang go feta mo lefatsheng mo mokeresiteng. Dinako di ile go fetoga, bagodi ba ile go fetoga go nna bannye, ijo loso le ile go feta ka bonako, bolwetse bo tla bo sa tlhole bo le teng.
No more prayer meetings for the sick, no more prayer meetings for the lost. But God shall come and take the elect from the four winds of the earth and shall gather them under his own wings, and we'll live and reign with him forever in his heaven.
go sa tlhole go le dikopano tsa thapelo ka ntlha ya balwetse go sa tlhole go le dikopano tsa thapelo ka ntlha ya ba ba latlhegileng fela modimo o tla tla a bo a tsaya baitsenkedi go tswa dikutlong tse nne tsa lefatshe mme o tla ba kokoanyetsa ka fa tlase ga diphuka tse e leng tsa gagwe mme re tla tshela re bo re busa le ene ka bosakhutleng ko legodimong la gagwe.
Oh, brother, sister, friend of mine, if you're not prepared tonight, may you be prepared at this hour. I give you an invitation to come to Christ Jesus tonight and receive.
Awu mukaulungwe kaitsadi. Tsala ya me fa o sa ipakanya busugo jono. Ako o ipakanye ka ura ena. Ke go neela taletso go tla go Kriste Jesu. Busugo jono me o amogele.
You that been different. You that know that you're not where you should be with God, I invite you to the altar with myself. I invite every one of you to come here and not only to save, but to stay here until God has cleansed your soul from everything that's unlike Him, until you can go out of here a new person.
Wena yo o ntseng o farologane, wena yo o itseng gore ga o fa o tshwanetseng o bo o le teng le modimo ke go laletsa ko altareng le nna. Ke laletsa mongwe le mongwe wa lona go tla kwano, mme e seng fela go bua, fela go nna fano go tsamaya modimo a tlhapisitse mowa wa gago wa botho go sengwe le sengwe se se sa tshwaneng le ene go tsamaya o kgona go tloga fano o le motho yo o mošwa.
But go out of here with a blood transfusion that purifies your blood and gives you new life and new hope. Go out with the baptism of the Holy Spirit.
E seng o imanegisetse semanego sa ditlwang mo go wena fela o tswe fano o tshetswe madi a a ntlafatsang madi a gago a bo a go neela botshelo jo bošwa le tsholofelo e ntšha o tswele ko ntle ka kolobetso ya mowa o o boitshepo.
Shouting, not dancing, not so much. Them things are all right. They all belong in the church. They all belong in the Bible. But what I'm talking about is the Holy Spirit. God love.
O tswele ko ntle o sa thele loshalaba o sa bine e seng mo gontsi thata dilo tseo di siame tsone tsotlhe ke tsa kereke tsone tsotlhe ke tsa Bible fela se ke buang ka ga sone ke mowa o o boitshepo lorato lwa Modimo.
A young man was talking to me the other day. His mother, a dear woman, I know the woman, met her once or twice, and she said, oh, honey, to her boy, come here, I want you to look. I have the oil in my hand. Well, I have too. It's where I've been sweating.
Lekao le ne le bua le nna maloba magwe mosadi yo o rategang nna ke itsile mosadi yo ke kgathane naye gangwe kgotsa gabedi mme o ne gore ao mo ratiwa go mosimane wa gagwe tla ya kwano ke batla o lebelele ke na le lookwane mo seatleng same sentle ke na le lone le nna ke fa ke ntseng ke fufula teng.
Now, said, I've got oil in my hand. Said, what do you think of that? And the boy looked at his mother and said, Mother, I want to ask you something. She is wanting to pray that she'd have a closer walk with God.
Janung ne are ke na lolokwane mo seatleng same ne are wa kanya eng ka seo mme mosimane o ne a lebelela magwe a bo a re mma ke batla go go botsa seo. O ne a batla gore mosimane a mo rapelele, a batla gore a mo rapelele gore a tsamaye gaufi thata le Modimo.
He said, when the oil come in your hands, did it take away all your condemnation? Did it give you a sweet experience with God? When the oil, no, said, then I'd leave it alone. That's it.
O ne a re, e rile lookwane le tswa mo seatleng sa gago, a le ne la tlosa tshekiso yotlhe ya gago. A le neela go neela maitemogelo a botse le Modimo fa lookwane nnyaya ne a re ka ntlha e ke tla go tlogela go le nosi ke gone.
Oh, the world, the religious world, the Pentecostal people are looking for fantastic. The world, the educated so-called world, the denominational world, is looking for some great solution that they can embed their denomination. And get more members into it, a million more
people. Aule fatsi, le fatse la budumedi batho ba ma Pentecost ba senga mo go sa tloela segang le fatse le go itawang gotwe le le rute khileng le fatse la makoko le senga tharabololo ngwe e kholo e ba ka toka fatsang le koko la bone me ba tsenye maloko a le mantsi ka mo go lone sidikadike go feta lo itse.
And the nations are looking for some kind of a police force that can bring all the world to the knees and bring righteousness.
Medi di tshaba di batla se podisi sengwe se se ka kubamisan lefatshe lotlhe ka mangolo a bone se bo se tlisa tiamo.
Brother, it doesn't come by Pentecostal fantastic. Neither does it come by Protestant organizations or by Catholic hierarchy. Neither does it come by pedagogues or turning new pages. It comes by a surrendered life to Jesus Christ through the baptism of the Holy Ghost. Anything short of that is wrong. Let us pray.
Mo kao lingwe ga gotle ka mo go sa tloelesegang ga Pentecost le gone ga gotle ka ma khotla a ma protestante go tsa ka tatelano ya maemo ya ma catholic le gone ga etle ka ditlomo tsa lephata la sesolo le phemelo go tsa go bula matlhare a mašwa go tla ka botshelo jo bo netsweng ka go Jesu Kriste ka kolobetso ya mowa o boitshepo sepe se se tlhaelang seo sephoso a re rapeleng.
I'll ask your sister to come to the organ or the piano at this time. While we're in prayer, while every person has their head bowed, and every person in prayer, I wonder at this moment, if you would test your spirit against the Word of God, are you right?
Ke tla kopa kgaitsadi ya rona go tla fa letloleng piano ka nako ena. Fa re le mo thapelong, fa motho mongwe le mongwe a santse a obamisitse tlhogo ya bone, le motho mongwe le mongwe a le mo thapelong ke a ipotsa ka sebaka sena. Fa o tla leka mowa wa gago ka go bapa le lefoko la Modimo, a o siame.
After this service, as I told you, I got a mother-in-law laying down here at the very point of death. I got this. She's dying. Other friends that I know of here that I visit, it's laying at the point of death. People who sit in this church.
Morago ga tirelo jaaka ke lo boleletse ke na le mogogwadi a ntse golo ka kwa a le gaufi le gone go swa ke tshwanetse ke ye go mmona wa swa ditsala tse dingwe tse ke di itseng fano tse ke di etelang tse di ntseng mo ntlheng ya loso batho ba ba nnile mo kerekeng ena.
Oh, brother, sister, you're coming down there too. You've got to come down there. Now you say, well, I know that, Brother Bram. I'm aiming to get that thing fixed up some of these days. But it may not be some of these days for you. This may be the only day.
Awu mo kalungwe kaitsadi o fologela ko le wena o tshwanetse o fologela ko janong ore sentle ke itse seo mo kalungwe Branham ki kaeletse go dira selo seo se bakangwe mangwe a malatsi ano fela e ka nna ya se nne mangwe a malatsi ano ka wena lena e ka tswa e le letsatsi le le nosi.
How little did that man know coming from California going to Michigan the other day with his little wife up here driving the car, him in the pickup going to their new home. He just retired from the Navy. How well did he know when he started off that morning, maybe from a tourist court, that his wife and baby would be a corpse in a few minutes?
Ka fo monna yole a itileng go le gonnye a tswa ko California a ya ko Michigan maloba le mohumagadi wa gagwe yo monnye fano a kgweetsa ko koloi ene a le mo koloing ya lephaka ba ya ko legaeng la bone le lesha. O ne a fetsa go tlogela tiro mo sesoleng sa ko lewatleng. O ne a ka itse sentle jang fa a ne a emelela mosong oo gore go tswa ko boemelong jwa bajanala jwa dikepe gore mosadi wa gagwe le ngwana ba tla bo ba le setopo mo metsotsong e le mmalwa.
But just above Henryville there, their car collided with a bus and a driver made his vehicle do a jackknife almost, but it killed the woman. And the little girl. I trust that their soul was right with God.
fela kwa godimo fela ga Henry Vilko koloi ya bona ine ya thulana le bese me mogwetsi o ne a dira koko koloi ya gagwe e konege jaaka thipa ya mokopelo e batlile fela ine ya bola ya mosadi le mosetsanyana ke tshepa gore mowa wa bone wa botho o ne o siame le modimo.
A few weeks ago when Brother Wood and I went up here to an airplane that fell back behind that place here and watched them pull pieces of eight man's body, one heads and legs and arms was all over the place.
Di beke di le mmalwa tse di fetileng fa mokalongwe Woods le nna re ne re ile golokwano ko sefofaneng se se neng sa wela ko morago ka fa morago ga lefelo fano mme re ba bona ba kgoga ditoki tsa mebele ya banna ba le fera bobedi fa ditlhogo le maoto le mabogo di ne di le gongwe mo lefelong.
Picking up the body and the entrails falling out of the man's body, a good man, perhaps a famous man from Chicago. When that man got in the plane that morning, I wonder the night that he went to church if he had good intentions.
Basela mmele mme mateng a wela ko ntle ga mmele wa monna, monna yo o molemo ko teng monna yo o itsegeng go tswa ko Chicago. E rile monna yo a tsena mo sefofaneng mosong o ke a ipotsa bosigo jo a neng a ile kerekeng fa e le gore o ne a na le maikaelelo a a molemo.
Did the pastor give an altar call? Did he rebuke sin? And the man had a chance, or did he go out like an animal? Was a man in the sight of God a son of God?
A mudisa putego o ne a naya piloto a letare a o ne a kalemela bleu me monna yo a nna le sebaka kgotsa a o ne a tswela ko ntle jaaka phologolo a monna yo mo ponong ya modimo ne a le morwa wa modimo.
Think of those things, friends. They are important. They are not only important, they're the most important thing to you this hour. This is the time when you'll make up your mind. This is the time when you may make your decision of this life for the life hereafter. May you do it while we pray.
Akanyanka dilo tsena ditsala. Di botlhokwa. Ga di botlhokwa fela. Ke selo se se botlhokwa bogolo mo go wena ura ena. Ena ke nako fa o tla tsayang tshwetso. Ena ke nako fa wena o ka nnang wa dira tshwetso ya gago ya botshelo jona. Ya botshelo jo bo tlang morago ga fa. Ako o e dire fa re santse re rape.
Heavenly Father, as we read in the Bible of what you said about sin and those who do it and not confess, we realize what it means to die without knowing God. We know that by experience of others that we have seen go. Those who intended, those who put it off too long.
Rara wa le godimo, jaaka re badile mo Bibeleng, ka se o se buileng ka ga boleo, le bao ba ba bo dirang mme ba sa ipolele. Re lemoga gore go raya eng go swa o sa itse modimo. Re itse seo ka maitemogelo a ba bangwe ba re ba boneng ba tsamaya, bao ba ba neng ba ikaeletse, ba ba neng ba go diegisa galele thata.
God, those who had professed and not possessed what they said they had, those who had acted like Christians and yet never was a Christian, their life proved it and their death made it manifest.
Mudimu, bao ba ba neng ba iplela mi basa tsola se barileng ba ne bana naso. Bao ba ba neng ba itsola jaaka ba kresete mi le mororo ba isi ba ke ba nne mo kresete. Botshelo jwa bone bo ne jwa rurifatsa mi loso lwa bone le ne la go bonatsa.
Now, Father, I pray that you'll speak to every heart here tonight and myself, Lord, for being dilatory, for many things that I could have done and did not do. I confess my wrong.
Janong rara ke rapela gore o tla bua le pelo nngwe le nngwe fano bosigong jono le nna morena ka go nyafala ka ntlha ya dilo di le dintsi tse nka bong ke di dirile mme ke sa di dira ke ipolela phoso ya me.
I confess the wrongs of this people. I confess the wrongs of this nation. I ask you to have mercy, Lord. I've got three little children there to raise, and we're living here on a hot spot. God, there's no need of running. You know all about it. God, I want to be right with you.
Ki iplela di poso tsa batho bana ke ipolela diposo tsa setšhaba sena, ke go kopa gore o nne le boutlwelo botlhoko morena. Ke na le bana ba bannye ba le bararo koo go ba godisa, mme re tshela fano mo lefelong le le mogote, mme Modimo ga go tlhokafale gore re siane, wena o itse gotlhe ka gone. Modimo, ke batla go siama le wena.
Someday, if the atomic bomb don't get us, a wreck will. If a wreck don't get us, some disease will. Something has got to take us. But we're so happy to know that there is a way of escape. The name of the Lord is a tower, and the righteous running there at and are safe. God, may the sinner friend tonight, boy, girl, man, or woman, see the open door, the opportunity, and run to Christ this hour.
Letsatsi lengwe, fa bomo ya atomiki e sa re tshware, thubagano e tla dira. Fa thubagano e sa re tshware, bolwetse bongwe bo tla dira. Sengwe se tshwanetse se re tseye. Fela rona re itumetse thata go itse gore go na le tsela ya phalolo. Leina la morena ke tora, mme basiami ba tshabela teng ke go yona ba bo ba bolokesega. Modimo, mmatsala ya moleofi bosigong jono, mosimane, mosetsana, monna kgotsa mosadi, ba bone mojako o o butsweng tšhono, mme ba tshabele ko go Keresete ura ena.
Now while we have our heads bowed, is there some here, or know there's some here, that would like to save with an uplifted hand to God? I'm ashamed of my life. And I want to confess my wrongs before God and ask for mercy. Raise up your hand to God. God bless you. God bless you. God bless you. And many of you. Many of you. Yeah. There's many of you here too. That's God bless you.
Janong, Father Obama said it took us out. A gona le bangwe fano kgotsa batla ke a itse gona le bangwe fano ba batla ratang gore ka seatla se se tsholeleditsweng ko Modimo ke thabiswa ditlong ke botshelo jwa me, mme ke batla go ipolela diphoso tsa me fa pele ga Modimo, ke bo ke kopa boukolo botlhoko. Tsholeletsa seatla sa gago ko go Modimo. Modimo a go sogofatse, Modimo a go sogofatse, Modimo a go sogofatse. Go ba le bantsi ba lona, ba le bantsi ba lona, eya, go ba le bantsi ba lona fano le lona ba ba Modimo a go sogofatse.
Many of you here who have professed Christianity for a long time and know that you have failed to toe the line with God. Know that you're doing things right now that you ought not to do, and you're going on confessing them. Just loosely floating along with the tide.
Ba le bantsi ba lona ba lo ipoletseng bokeresete ka nako e telele, mme lo itse gore le paletswe ke go sala Modimo morago. Lo itse gore lo dira dilo gone jaanong tse lo sa tshwanelang go di dira, mme lo tsamaya lo sa di ipolela. Le kokobetse ka iketlo lo iphaphathile.
Look at the kind of programs you should not look at. Look at the kind of magazines and reading the literature that you should not read. It's not becoming to Christians. Listening to the jokes of vile, foul, and dirt and smut that you know you shouldn't do, both men and women. You know places where you could have spoken, did not do it, and you're guilty, maybe the sin of omission.
Lo lebeletse mohuta wa dithulaganyo tse lo sa tshwanelang go di lebelela. Lo lebelela mohuta wa dimagasini ebile le bala dikwalo tse lo sa tshwanelang go di bala. Ga go tshwanele bakeresete. Lo reditse metlae ya bosilo, bosilo le leswe le phori tse lo itseng gore ga lo a tshwanela go di dira. Botlhe banna le basadi. Lo itse ka ga mafelo kwa lo ka bong lo buile, mme lo se ka lwa go dira, mme le molato gongwe boleo jwa go tlogela.
I wonder if you'd raise your hand to Christ to have mercy on you and forgive you. Raise your hand. God bless you, young lady. As the woman walks out to come to the altar to confess her, raise your hand to God. God bless you. That's right, mister. That's right. God bless you. Raise your hand. You know you've done wrong.
Ke a iputsa fa o tla tsholeletsa seatla sa gago ko go Keresete go go ukwela botlhoko. A bo a go itshwarele. Tsholetsa seatla sa gago Modimo a go sogofatse mohumagadi yo monnye jaaka mosadi a ne a tswa go tla ko aletareng go ipolela tsa gagwe. Tsholeletsa seatla sa gago ko Modimong. Modimo a go sogofatse go ntse jalo rra, go ntse jalo. Modimo a go sogofatse. Tsholetsa seatla sa gago, o a itse o dirile phoso.
I wonder if you have the courage tonight to meet me here at the altar. Let's kneel around here and say, God be merciful to all of us. We're in need of you. God bless you, lady.
Ke a ipotsa fa e le gore o na le bopelokgale bosigong jono go nkgatlhantsha fano fa a le tareng a re khubameng fano mme re re modimo re utlwele botlhoko rotlhe rona re a go tlhoka modimo a go sogofatse mohumagadi.
To see these young women coming weeping, life before them, they're at the crossroads, they're a victim of circumstances.
Go bona basadi ba bannye bana ba tla ba lela botshelo fa pele ga bone ba fa makgatlhanelong a ditsela bona ke batswa setlhabelo sa diemo.
What do you realize, old man? When we were boys, our boys has got 10 times the temptation that we had. Sister, do you realize that your daughter has 10 times the temptation you had when you was a girl? What will her daughter have? Look at the things, the pictures of devils of Satan.
In alu a lemoga banna bagolo fa re ne re le basimane ba rona ba na le dithaelesego di le ga lesome tse re neng re na le tsone kgaitsadi a o lemoga gore morwadi yo o na le dithaelesego tse di ntsifaditsweng ga lesome tse o neng o na le tsone fa o ne o le mosetsana morwadie o tla nna le eng lebelelang dilo ditshwantsho tse diabolo a di pentang.
How we need to pray. Now I want to go back to you again. Brother, to your eyes, we don't pray half as much as our fathers did. Pastor, do you know we don't put as much time on our knees as the pastors before us did?
Au, ka fa o re tlhokang go rapela. Janong re tla boela kwa go lona gape, mokaolongwe, a o lemoga gore ga re rapele go le sephatlo go le gontsi jaaka borraetso ba dirile. Modisa Phutego a o itse gore ga re tsenye nako e ntsi mo mangolong a rona jaaka badisa Phutego pele ga rona ba dirile.
Women, do you realize you don't instruct your daughter and pray with her mouth like your mother did? You? Then what about it? Who's guilty? We are guilty. There's no way around it. We're guilty.
Basadi a o lemoga gore ga o rute morwadio o bo o rapela le ene bosigo jaaka mmago a go dirile. Foo ga teng ka gone ke mang yo o molato re molato ga go tsela epe go go dikologa re molato.
I'm guilty of not doing the job of God like I should do. I'm confessing it that I'm wrong. I'm asking God to be merciful to me.
Ke molato. Ke molato wa go se dire tiro ya Modimo jaaka ke tshwanetse go dira. Ke a go ipolela gore ke phoso. Ke kopa Modimo gore a nkutlwele botlhoko.
I look out here and see the opportunities I've missed because of petty things, little old insignificant things that didn't mean nothing. I'm ashamed of myself as a gospel minister before you. I repent before God and ask God to forgive me and the church to forgive me for being so dilatory about the work of God.
Ke leba ko ntle fano, mme ke bona ditšhono tse di ntatlhegetseng ka ntlha dilo tse dinnye tse di seng botlhokwa, dilonyana tsa kgale tse di seng botlhokwa tse di neng di sa kae sepe. Ke tlhabiwa ke ditlhong jaaka modiredi wa evangedi fa pele ga lona, ke ikotlhaya fa pele ga Modimo mme ke kopa Modimo go intshwarela le kereke go intshwarela ka ntlha ya go nyafala thata ka ga tiro ya Modimo.
By the grace of God and by the help of God, I'll not listen to what everyone trying to tell you something to do. They got a program. They got something for you to do. Nonsense! I know God's program is written out here in the Bible.
Ka letlhogonolo la Modimo le ka thuso ya Modimo ke tla ga ke tle go reetsa se mongwe le mongwe a leka go go bolelela sengwe go se dira. Ba na le thulaganyo ba go tsholetse sengwe se o ka se dirang di pirimisi. Ke itse thulaganyo ya Modimo e kwadilwe golo fano mo Baebeleng.
I'm ashamed of myself as a minister of the gospel. 1 million souls won, or to have 10 million souls won. I'm a way behind. What about you? How many souls you won since you've been a Christ?
Me ke tlhabiwa ke ditlhong jaaka modiredi wa evangedi. Mewa ya botho e le sedikadike se le sengwe e e gapilweng. Ke tshwanetse ke ka bo ke nnile le mewa ya botho e le didikadike di le lesomo e e gapilweng. Nna ke kgakala ko morago. Gatweng ka ga wena ke mewa ya botho e le kae e o e gapileng fa e sale o nna mo go Keresete.
Christianity just goes from one to another. How many souls you won since you've been a Christian? If you're not winning souls, you're guilty. You're barren. You're brought shame on the church and the gospel.
Bo Keresete bo tloga fela mo go a le mongwe go ya go go yo mongwe ke mewa ya botho e le kae e o e gapileng fa e sale o ntse o le mo Keresete fa o sa gape mewa ya botho o molato o moopa o tlisitse matlhabisa ditlong mo kerekeng le
evangeli. I invite you to come with me for repentance.
Ke batho ba le kae ba o batlisang go bo kopano jwa laboraro jwa busugu jwa thapelo. Fa o sa godire o tshwanetse o thabiwe ke ditong fa pele ga Keresete. O molato mme lefelo la gago ke ko a le tareng. Ke go laletsa gore o tle le nna ka ntlha ya boikotlhao.
And would you bow your heads and keep it bowed a minute while I feel my guilt and would like to repent? Just bow your head.
Kanako e a lota obamisa di tlogo tsa lona me lo di tshegetse di obamisitswe fa ke ukwa molato wa me me ke rata go ikotla. Obamisa fela tlogo ya gago.
Our Heavenly Father, I bow on this altar and ask for forgiveness of my sins. I ask forgiveness of the sins of those who are around the altar. I ask forgiveness for this church, for the body of believers, nationally and internationally. I ask for mercy for us being so dilatory concerning the things of the kingdom.
Right, so while Khodibo. Ke Obama mo altareng ena me ke kopa boitshwarelo jwa dibitsame, ke kopa boitshwarelo jwa maleo a bao ba baleng go dikologa altare, ke kopela kereke ena boitshwarelo. Kupela mmele wa badumedi mo morafeng le ditšhabatšhabeng ke kopa bookelo botlhoko ka ntlha ya rona gonneng ba re nyafalang mabapi le dilo tsa bogosi. Ke kopa gore o tla re itshwarela maleo a rona me o tlose tlolo ya rona me o re itshwarele go nneng selele thata ka ntlha ya boelele jwa batho. Ka fao re nnileng ra tlhaela ka teng, ka fao re dirileng itshidilo ya mmele ka teng, ka fao re dirileng dilo tse re sa tshwanelang re ka bo re di ririle, ka fao re leofileng fa pele ga gago. Me bokopanong jona jwa bosugo jwa letsatsi la tsipi rara ka re bona moporofiti yo o tlhontseng wa Baebele re a tlhonya bosugong jono ke tlhonya fa pele ga gago ka ntlha ya maleo a batho batho setšhaba sa me batho ba me ke nnile ke tlhabiswa ditlhong ke bone morena. Go bona ba humagadi ba rona ba bannye ba tsamaya mebileng mme ba itshola ka tsela e ba ntseng ka yone. Go bona bo aka makau a tshela mo mehuteng yotlhe ya botshelo. Ba boneng ba nna ko gae ba sa tle kerekeng ebile ba bala dimakasine tsa bogologolo tse ba sa tshwanelang go di bala. Ba lebelela dithulaganyo tse di letleletsweng di sa ntshiwa morogano le mo go nang le thobalano. Ba reetsa metlae e leso ya huluudu. Ba reetsa mmino wa go bina o itsoketsa le go thekeletsa wa ga diabolo. o dule mo ba neng ba tumo e maswe e bile ba na le kgakoludi se se bosilo tlotloletso ya ga diabolo go tlotloletsa ditiro tsa ga diabolo go tswelela. Modimo ke tabiwa ke ditong go se ke ke kgalemele ka tsela e ke tshwanetseng go dira. Oho Modimo tlosetsa molato wa mekgakala ke go kopa gore o go dire ke go kopa gore o itshwarele batho bana ba ba fano pele botlhe ba rona re thuse re emelele fa a le tareng ena jaaka banna le basadi ba bašwa re thuse go tloga fano jaaka bakeresete ba tshwanetse go dira. Re thuse go beela ko thoko bokete bongwe le bongwe le boleo jo bo re raretsang motlhofo jaana gore re tle re siane ka bopelotelele tsiano e e beilweng pele ga rona. Re lebelela e seng telebišene re sa lebelele badira metlae ba lefatshe fela re lebile mosimolodi le mowetsi wa tumelo ya rona morena Jesu Kriste yo o neng a nyatsa ditlhong tsa mokgoro mme a di re rwalela a bo a boga ko ntle ga kgoro gore a tle a itshepise batho ka madi a gagwe. Re tlhapise go tswa mo tshiamololong yotlhe mme o re tseye jaaka bana ba ba leng ba gago bosigong jono mme o re amogele mo thapelong ena ya boikotlhao mme re neele morena kagiso le boipelo mme mma malao otlhe bosigong jono jaaka re rapama re akanya ka ga bokopano jwa bosigo jona mma re akanye ka ga diemo tsa lefatshe tse baebele e re di senoletseng jaanong. Mma rona jaaka re akanya ka ga gone difatlhego tsa rona di swabile thata ka ntlha ya ditlhong mme a ko o tlise kagiso le boitumelo ko pelong nngwe le nngwe re a ikotlhaya morena fa pele ga gago fa a le tareng ena. Modimo ntuse jaaka ke tswela pele jaanong ka tumelo mme ke rapela gore go thatong ya gago gore bontsi ntsi jwa makgolo a batho ba tle ba gapelwe wena mme nthuse ke nne le tumelo le bopelokgale jaaka ke tswelela pele ke sa lebelele ko go ope fa e se ko go wena mosimolodi le mowetsi wa tumelo ya rona Modimo go dumelele. Itshwarele modiakono mongwe le mongwe wa kereke ena, itshwarele modisa phutego, itshwarele maloko a kereke morena, itshwarele mongwe le mongwe malao otlhe a rona re itshwarele morena, itshwarele moeng mongwe le mongwe mo kgorong ya rona. Me mari ukwe matla a mowa o boitshepo mo botshelong jwa rona ka gore re ikobile fa pele ga gago bosigong jono re ikotlhaya ka pelo ya rona rotlhe gore o tla re amogela o bo o re dira batho ba ba ikobileng ba ba didimetseng ba ba itshepisitsweng ba ba ikobileng ka ntlha ya tirelo ya gago. Dumelela tshegofatso ena morena fa a letareng e re leng mo go yone go neye mme re oba tlhogo le dipelo tsa rona fa pele ga gago mo leineng la morwao morena Jesu re kopa sena amen le amen. Ke wa gago o morena ke utlwile lentswe la gago me le mpoleletse lorato la gago ka fo ke eletsang go thatoga mo mabogong a tumelo me ke atametswe gaufi le wena ka atametsa gaufi gaufi morena yo so go fetseng ko mokgoro kwa o swetseng gona ka atametse gaufi 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 morena yo so go fetseng ko letlhakoreng la gago le le botokwa le le butlamadi.
Among my brethren that's dealt on the altar, I'm glad to see tonight about as many men as there is women. Usually it's the women that can easily break.
Kui papata ka alitare busuhun jonu, mo kareha bakalunga bame babaleng kolo kwano fa alitareng, ke ay tumela kubona busuhun jonu, hukana banna bale banzi jaka kule basadi. Katailo ke basadi baba konang ku ameha muto fo.
Their hearts or something about them can easily be touched because of the feminist, they're ladies, and you can sometimes touch them. But I'm so glad to see the Holy Spirit can touch man too, and bring them to the altar.
Dipelo tsa bone go na le sengwe ka ga bone se se kgonang go amega motlhofo ka ntlha ya sesadi mme bone ke ba humagane mme o kgona nako tse dingwe go ba ama fela ke itumetse thata go bona gore mowa o boitshepo o kgona go ama banna le bone mme o ba tlisa ko a letareng.
And I wonder how many of you have the altar knelt now that feels that you have made a consecration to God, that you're going out of here tonight to live a better life for the grace of God and to do more for the kingdom of God and for his cause.
Me ke a iputsa ke ba le kae ba lona fa le tareng ba ba khubameng janong ba le ikutlwang gore lo dirile tlhomamiso kwa modimo gore ona le tswafano bosigong jono go tshela botshelo jo bo botoka ka letlhogonolo la modimo le go direla bokgosi jwa modimo le tiro ya gagwe go le gontsi.
Would you raise your hand to Christ if you're around the altar and say, I believe that now I have repented, and God bless you.
A o tla tsholeletsa seatla sa gago ko go keresete fa o le tikologong ya alitare ore ke a dumela jaanong gore ke ikotlhaile a modimo a le sogofatseng.
How many of you back there feel that you're repenting in your seat and feel like you want to do better? God bless you. Now, let us stand.
Ke ba ba kae ba lona ko morago ko le utlwang gore le ikotlhaile mo setulong sa lona o ikutlwa gore o batla go dira botoka modimo a go sogofatse jaanong a re emeleleng.
You hear the altar face around that way if you want. Are you here at the altar? Raise your hands out there that you desire their prayer that you may continue on. Will you raise your hands to the ones in the altar? Now you raise your hands back here at the altar here that you desire their prayer too. That will God will help us to do. May the Lord Jesus bless us.
Luna fanofa aletareng lebang go dikologelang teng eo falora. Jaanong lona fano fa a letareng tsholetsang diatla tsa lona go lo koo gore lo eletsa thapelo ya bone gore lo tle lo tswelele pele a lo tla tsholeletsa diatla tsa lona go bone ba ba mo baretseng go siame. Jaanong lo tsholetseng diatla tsa lona ko morago kwano fa a letareng fano gore lo tle lo eletse thapelo ya bone le lona gore re tla modimo o tla re thusa go dira mmamorana Jesu a re sego fatseng.
Now, don't forget the Sunday night service. Have you a word to say, Brother Neville? Tuesday and Wednesday night, where is that mission located? 1628 West Market. This coming Tuesday and Wednesday night. And then on Saturday and Sunday, be at Madisonville, Kentucky, at the auditorium there. And then we go on up into New York.
Janong lo seka lo a lebala tirelo ya bosigo ya letsatsi la tshipi a o na le molaetsa go o bua mo kaolongwe Neville. Bosigo jwa labobedi e le laboraro tulo eo ya boneri e fa kae. 1628 West Market bosigo jo botlang jona jwa labobedi le laboraro. Mme ke tloge ka matlhatso le letsatsi la tshipi ke tla bo ke le ko Madisonville, Kentucky, ko ntlo lehalagaleng koo. Mme re tloge re tswelele go ya golo ka ko New York.
Now, the reason we're getting out early, I've got a mother-in-law that's very, very ill, and they're calling for me. Now, let us, have you got a word to say, Brother Neville?
No.
Nothing. Let us bow our hands. Slowly now.
Janong lebaka le re phatlalatsang go sa le nako ke na le mogogwadi yo o lwalang thata thata mme bone ba a mpitsa janong a re o na le molaetsa go o bua mo kaolongwe Neville sepe a re obamiseng ditlhogo tsa rona motsotso fela fa re rapela ke gone ka bonya janong modimo a ne le bona go tsamaya re kopana gape.